kati abakyayesa obulungi bamuswaba olw'ebintu bye tukoppa mu bazungu bitwalisankaaga n'otafunamu nensanze ne neyiba kalifaani ng'aliraga endogembwa ku kawunga bwandabye neyewunika bambi toseka munnanga ebintu byakabi ng'ekirwadde kimuubye kati mwaka era kye kyamutwala neyo mu sudaani kyokka mu ddagala tafunyemu mwasi ku musimbi gweyo mungi ate abafaanana oyo kati bangi n'abatakyagerezaako ddala kamala kyembudde mbaya luno mbataase balaga ekibaviirako obutawalampa kirimanjalo abange mwenenya abakyala mwe mutuke nenudde muyira omubyuma nebatuleza asiridde lwakuba mwe ye mubadde kyabakwekula ebita somazima ebiro biri emabegakaawo mubadde mwayisa bulungi wakukyusa nga mukweka ebyobugagga bamwe bambi enyambala mpaawo mukyala gwebumya okwolesa ebisambi by'omukazi kive kibeera kyama kyabba mu lutimbe ngamba ye mwabagimu abataswala abatamanyi katale ndikwe mwettira abakoppa ebyekizungu byennonooza abawakangula buli kye basanga tubadde tukyali kunkunamyo maama ne basaba omwaganya bamansule babatangira mpira baba n'obatikkira mbugu abakazi okukoppakoppa ennyo mwe muleese ennuma okusaatawala babatangira mpira baba n'obatikkira mbugu abakazi okukoppakoppa ennyo mwe muleese ennuma okusaatawala sanikira bibo ebolese bitandisanye birawe songa katonda eyabitonda n'abikweka yayina eddembe eribitondera mu feesi oba wonna wetulengera obulungi naye yakimanya bitundu bya bulwa yava bikusika ddaleewa eyo bwe mbiyita kibona omusiba mukyamu lwakuba temumanyi ndi kya bugagga bakazi mwekolodi bwe mumansula kyempambanyigira abatalaba ekyo bamukunamira abasajja babawaane n'amaaso boogalaga ennyo kye gandisiimye ekivaamu geeta mwata mwane gakikoowa babatangira mpira baba n'obatikkira mbugu abakazi okukoppakoppa ennyo mwe muleese ennuma okusaatawala tebakuwera kuba abakazi bakazeru n'amaaso mwaba mansula obuko kuliko mukoppa kyebinaabafiiriza akatale okutumansuliza kyattaabu nga n'abazungu kyabawangula amannyo anti abasinga tebeesobola basusa firimu ez'obugwenyufu balajja n'okkira ddimba ensolo amala kugibunyanguso kimira kanoonya ekipya takyakiraba alyoka afunemu akamunyunguka ebyo naffe byemunaatulabya amaaso ge ganakuta ebirabwa mulinga kasabwa endagula saasidde n'abafumbo baluna abakazi bamaama mulabya ennaku babbamu ebimansulo bye balaba entakera ebyabafulula ne bosuna amatuta kwanukula yafuka kasiru babbamu ebimansulo bye balaba entakera ebyabafulula ne bosuna amatuta kwanukula yafuka kasiru mwefuge mwaba mansula emitaabi n'ogumulembe gwakiralubye kwa mwedibia Simbi watezo unonyana ya mamutu kwetama Ama vele kutoka kalira watu keba kungiriza Jia kweo kabala Kongu kongu kwa baluku unoje kubikule Mutila nakata lebana mwenge ndoza wetulaga Jine banduwe bakula Kutibate we unya ate wadialo kanyabu Wakukusada munange ukuchafu kutea Wantu wa uhadama Kale wesi umbomu no mwavisembera Obufumba kubero wetende bifuru vipangu na memu ino kubye wala Banyi jemu watukira na masoka kuba Kufambi masulonge vyo tolavaji kwe otesa muno na jula Firimu kangu sabezo buseku ze wale Ebintu vya mazungu vikutula wola banga kufira Owe kakumansule Kusinga lwa virumba kukubo